Oduu dansaa Yohaanaan xaafe. Boqot tokko. Durii qara fiixee ato laftiin uumamini dubbii jira. Dubbii sun waaqa oliin jirti, dubbii sun waaqa. Inni qara waaqa oliin jira. Waan cufa waaqii isaan uume wanti tokkolleen ta'is malee uumamtiin jirtu. Is hees jireenna jira, jireenni sun ibsa namaati. Ibsaan dukkan keessa ibsa, dukkantii takka hin dhaanfine. Waaqi nam tokko ka Yohaana jedhan erge. Inni waan dhugaa himuu dhufe akki ibsa sun dhugeesse nami cufti dubbii isa gul dhugeeffatu. Inni ufii ibsaaniti, ammoo ibsa sun dhugeessuu dhufe. Ibsaan dhugaa ka nama cufaa ibsu lafatti dhufuu jira. Inni qara laf jira, lafti isaan uumamte, ammoo lafti fuulis hin baranne. Inni lafufiitti dhufe, ammoo gochi isa is didde. Ammoo namis fudhatee maqaa isa dhugeeffate cufaa inni jabeen kenne akki ijoollee waaqa tahan. Warri sunii fedhii nama gul hin dhalanne yookaan nami warri hin dhalle ammoo waaqatu warri dhale. Dubbiin nam taatee jidduu teenteette nu guddinna isa agarre akkuma guddinni ilmi tokkocha hagar abbaati ba'e haa eebba fi dhugaan guutame. Yohaananii is dhugeessee qoonqool fudhate waan jedhe.
Kuniin kaanii waan isa dubbadde waan jedhe. Inni faantii dhufa, ammoo nan arguudda, osoo hin dhalatin inni duruu jira.
Eebbiti isa qixxee hojjaa cufaa guddoo nu eebbisa. Waaqi seeruu fi Muusaan namaa kenne ammoo eebbaaf dhugaan karaa Yesoo Kiristootiin dhufte. Namni tokkolleen takka waaqa hin garre ilmi tokkocha ha abbaan takkaa ha dhaattu abbaa taa'u malee isattu waaqa nan beessise. Jennaanii jari gugurdaan Yaahudii ha Yerusaleemuu qaallolee fi warra laawwii Yohaanaatti erge.
Ati eenyu kana?
Inni diidese ittimee waan jedhe.
Ani Kiristoonite.
Jennaani.
Ati eenyure?
Jedhanii is gaafatani.
Ati Eliyaa?
Ani isaanite.
Inni waa warraan jedhe.
Ati Raaghaanire?
Inni waan jedheeni.
Hiyo.
Warra nu ergeetti muumalle ati eenyu fiin jetta?
Jedhanii is gaafatani. Inni waan jedhe.
Ani qoonqonam lafa looti iyyuu. Ta karaa abboo qajeelcha jettu. Akka raagii isaa yan durii jedhe.
Jara kana Fariisaayotti erge. Duuba Yohaana gaafatanii waan jedhani.
Ati maaf aadaa battisoo namaa kennitire yoo Kiristoof Eliyaa yookaan Raaghaan hin ta'in?
Yohaanani waan jedheen.
Ani bisaanin nan battisa. Ammoo jidduu teessan keessa namisan hin beekne jira. Inni eegitiyya dhufa. Ammoo ani seensa kophee isa itti dhiyaadhe hiiku hin malle.
Waan kana Bedaaniyaa keessatti tolchanii galaan Yoordanii gama fulaa Yohaanaan namitti battise. Boriyyaa Yohaanaa Yesoo gar isaa dhufuu jiru arginaa waan jedhe.
Ilaala ilmee hoolaa waaqa hadam nam laf cufa fudhatu. Kunini kaan inni faantii dhufa. Ammoo nan arguudda. Atoon hin dhalatini inni duruu jiru jedhe haani. Ani qaaris hin beeku ammoo ani akka inni Israa'eliin mul'atuufi bisaanin nan battisu dhufe.
Ammallee Yohaanaan dhugeessee waan jedhe.
Ani lubbuu taakka saphaliita jirtu ta gubbaa gad buutees gubbateetti arge. Aninis hin beeku ammoo waaqii akka ani bisaanin nan battisu na erge waan naan jedhe. Ati lubbuu gubbaa gad buute nan gubbateetti agarta. Namni sun kan lubbuu qulqulluun nan battisu. Ani yaayyuu arge dhugeesse. Akkuni ilmo waaqa.
Boriyyaa ato Yohaanaan jaruu fi nama lamooliin jiru Yesoo deemuu jiru millate waan inni jedhe.
Ilaala ilme hoola waaqa.
Jari lamaan kaa waan inni jedha geennani Yesoo gul yaa'e. Yesoon gargalee warris gul yaa'u arginaa waan jedheeni.
Maan barbaaddan?
Warri waan jedheeni.
Rabbi.
Rabbi jechaanii barsiiftu jecha.
Warri kan kees?
Inni waan jedheen.
Koota in argitanii.
Warri yaa'ee fula inni bula arge. Galgal sunii is waliinaa saan. Hojjaan sunii sa'a kudhan fa'a. Jari lamaan sunii hawaanii Yohaanaan jedha ga'e Yesoo gul yaa'e. Tokko Andreeyaa obboleessa Simiyoonii Petroo. Inni obboleessa ofii Simiyoonii barbaade waan jedheen.
Nu Masihii yaa agar.
Masihii jechaanii Kristo jecha. Jennaan gar Yesootiin dhufe. Yesoonis ilaalee waan jedheen.
Ati Simoonii ilmi Yoonaa ammoo armaa achi Keefa siin jedhani.
Keefa jechaanii Petroo yookaan dhaqa jecha. Boriya yeson kae Galilaya da kufede. Filippo arginani nagulhot deden. Filippo fi Andrea fi Petro namdirtaka. Khadir warra magani Betsaida. Filippo na Danieli arge wanjeden.
Nunamichi Musani wan isa khitab sera khaysataf. Khammalle ragotilleni khitabu fi khaysatafte. Ya agar. Yeso ilmu Yusufu nam Nazareti.
Na Danielini wanjeden.
Wanti dansan dandete Nazareti khaysayin bati.
Filippo wanjeden.
Hoti ilal.
Yeso ni na Danieli garisa dufarginani wan isa dubbate wanjer.
Meilala nam Israeli kadugaf. Darti tokkolleen is kees injir.
Na Danielini wanjeden.
Akamin nabet.
Yeso ni wanjeden.
Ato Filippo si yamin si oda jaltet si arg.
Na Danielini wanjeden.
Rabbi atil muaqa atin ayu Israeli
yeso wanjeden
wan anin ato atin oda jaltetu siar gzedef duge fatta wan guddo tatan irjilt agarta
jenna wanjeden
uguma wan anin sanin jedu armaach gubaba namte malaika waqa tawli gadiyate ilmi nama irbut agartani.